Sword Records. Yeah, yeah.
Bibi girl, really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Bibi girl, really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Bibi girl, really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Bibi girl, really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Moyo wangu umekuzimia kwenye shida na rami sitakutenga. Tena vile mimi nakupenda. Hi. Songea karibu nikupe busu. Nitakulinda kama polisi na kuahidi penzi letu nitalilinda. Wendo wangu wa maishani, chaguo langu bora la kipekee. Kuna wale wanasema sema eti baby girl mimi niko na wengi. Wacha waseme mchana mweusi girl usiko wa dalal. Wendo wangu my number one, I will never never let you go. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda.
Asha sema wazi kwamba nakupenda binti. Ya nini wasiwasi? Ishi naye ndani. Asha kuchoose in a million ladies. He's a big MC. Mtaishi naye maisha mazuri. Kap Beyonce na Jay-Z. Pure Marekani. Listen to Goldie B, international advisor. Asha sema ukimtenga atakonda. Wanasema na wengi usiowa ona. Apenzi bila tashwishi wapi na wapi. Mpe namba wapaki na maswali. Kwani baby haunisikii nionge lugha gani?
Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Mapiti mimi nitakuvisha. Iwe mume wangu we mke wangu. Nyumba ya kifahari nitakujengea. Hata gari nzuri nitalinunua. Masiti lady usiniache. Usinitenge tena usinitupe. Baby usiniache. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda. Baby girl really mimi nakupenda. Hi. Kini acha nitakonda.